Lord of Wheels is DJ Matiani. Matiani. Matiani.
She got the money, she got me mental. She messes sit up on the like a dental.
Professional, but who handle the way you take me to the end of when the human being I'm an
Al-Qaeda.
Don't pick up on the boy.
Al-Qaeda.
What's that?
Al-Qaeda.
Don't go, I'm dying. Now there's someone number, I'm for dying.
Can I be free? Relax and take it. We only get one life. So live your life. There's no cool fire, you know.
Matiangi, you don't know, say. Yeah, man, say DJ Matiangi.
Yoko te, so kwa baby kwa kochi kitanda na itumia. Yoko te, diyo na juju, shini na izamia. Yoko te.
Hey.
Number on
the mix. Oh, come on, really, really for that. Al-Qaeda.
Nimeutuka kama ball.
Al-Qaeda.
Samahani kiku ball.
Al-Qaeda. Al-Qaeda.
Yeah man, so MC Engineer alongside my DJ, DJ Matiangi. We want to wish you a Merry Christmas.
Fireproof Entertainment.
Al-Qaeda.
Nimeipuka kama bo.
Al-Qaeda.
Samahani nkiku bo.
Al-Qaeda.
Takupigo konde boy.
Al-Qaeda.
DJ Matiangi.
Al-Qaeda. Kia kakalon, nivute kamando. Mini is the king of flow, call me commando. Kia kakalon, nivute kamando. Kia kakalon. Nukia kakalon, nivute kamando. Mini yule king of law, call me commando.
Azi ni kuimba tona kume.
Jana nani kalia kuna aibu. Anaogopa sana sipate aibu. Naomba hii mfikie ata chibu na wote. Wajue kuna jitu. Kuna watu wenye roho mbaya. Awapendi yona ukipenya.
Matinabisha kila jo, matawani nyongeko. Mimi ndo the king of law and they know.
Kwenye mitandao nipu tu kila sehem. Vijijini na matauni ah kila sehem. Radio TV niko pia kwenye system.
Gangari na marut na stem.
Al-Qaeda.
Nimeipuka kama bo.
Al-Qaeda.
Samahani mkikubo.
Al-Qaeda.
Takupiko konde boy.
Al-Qaeda.
Al-Qaeda. Najiamini dume Al-Qaeda.
Jose.
Al-Qaeda. Na kama wali ndume Al-Qaeda.
Jibu.
Kama kuna ndume naomba ni jibu. Usifanye tabia za kia ibu. Huyu ni Willy Ponso Mr. Ibubu.
Just in case ulijifaulisha.
Unajaribu funga njia zangu za Afrika. Unasahau wewe sio Mungu Baba. Umekoma plan A, niko plan B. Mungu amefungua njia hata na Cardi B.
Kuna Rihanna na my Rihanna na Epia.
Al-Qaeda.
Nimeipuka kama bo.
Al-Qaeda.
Samahani mkiku bo.
Al-Qaeda.
Piku kwa the boy.
Al-Qaeda.
Al-Qaeda. Nimeipuka kama bo.
Al-Qaeda.
Samahani mkiku
bo. Al-Qaeda.
Piku kwa the boy.
Al-Qaeda.
Al-Qaeda.
DJ Matiani.
Don't go, I'm too dying. That is my number, I'm for dying. Kama ni nyama, I'm a kind. Unafanya ni nabaki, I'm too dying. Don't go, I'm kujain. Don't go, I'm go, kujain.
My back is my DJ Matiani. Yeah man, so MC Engineer alongside my DJ, DJ Matiani. We want wish you a Merry Christmas.
Don't go, I'm kujain. That is my number, I'm for dying. Kama ni nyama amu wekain. Unafanya ni nabaki amu zibain.
Ase tonight we are dunda. Ase magial we are dunda. Ase tonight.
Tonight we are dunda.
Today. Ase tonight we are dunda. Ase magial we are dunda. Ase tonight.
Tonight we are dunda.
Oh yeah.
Dunda.
Na penye mapo medunga.
Dunda.
Tonight we are dunda.
Dunda.
Ase tonight we are
dunda.
We are dunda.
Sato magitha, nime ingia club hivi. Na kuna dema na cup easy. Wafoni kana ita cup easy. Wani mama, What's up bana? Nika mshow na itwa King Kaka. Na kuna vile umeni bamba. Wait a letter, na ulete bill hapa. Akadai kwa nipika don't you are you. You can tell my friend who nye madu. Izo ni rumors ma, wachia gazeti. We kwa ni kunyua inka beti. Tonight I'm baby new khaki beti. This la lazima design me bana.
I said tonight we are dunda.
Dunda.
I said my girl we are dunda.
Dunda.
I said tonight.
Tonight we are dunda.
Today.
Dunda.
I said tonight we are dunda.
Dunda.
I said my girl we are dunda.
Dunda.
I said tonight.
Night we are dunda.
Oh yeah.
Dunda.
Dunda.
Night we are dunda.
Dunda.
I said tonight we are dunda.
Night we are dunda.
We are dunda. See we kunwa and enjoy the night. She got chicken wing, baby, pick a bite. Leo see my whiskey, na pick up in your light. Na vile kuna go, everything is alright, huh? Baby, una bam bam bigi. Na vile una walk, na kudigi. Umeni washa, kibiriti. Bigi bam bam, sinifiti. Baby, una bam bam bigi. Na vile una walk, na kudigi. Umeni washa, kibiriti. Bigi bam bam, sinifiti.
Today! I say tonight we are dunda.
Dying.
I say my girl we are dunda.
Dying.
I say tonight.
Tonight we are dunda.
Today.
Dying.
I say tonight we are dunda. Dying. I say my girl we are dunda.
Dying.
I say tonight.
Tonight we are dunda.
DJ Matiangi, ya don't know se.
If you want to my heart, I'll give you baby cargo. my sherry koko. Wabali dini peyoto. Kisha tupate kimoko. Babu bibi kura doto. My sherry koko. Wabali dini peyoto. Kisha tupate kimoko. Babu bibi kura doto.
Paranawe. Paranawe.
I want to see you dancing.
Paranawe. Paranawe.
I like the way you dancing.
Paranawe.
Jicho lako lege lege linadondoka.
Nakuuliza
hivi una kamota. Panga boy changa JJ yokocha.
Wanamaliza.
Pretty girl, nasty. Nitasema sorry nikimbeza. Hata kama nyuma umepiga pasi. Sura mbaya dawa yake make up. Uwe kiwembe, takula kiporo. Nimesha penda sijui kasoro. Jirembe, uwe mororo. Kama huna shepu vangi godoro. If you want my heart, oh, I'll give you baby karibo. Kidogo changu na chako, ongeza njonjo madoido. My sherry koko, kopari dini pejoto. Yundo ituange kokoto, leku peku kama mpoto.
Wibu wawa, nyaku wibu wawa. Bito vya eka rave wine, wibu wawa. Wibu wawa, nyaku tuku jemi wawa.
Never.
Yeah. Shika takwani, shika mimento. Simezi sitafuni ni peleket. She got a guani, she got me mento. She got a guani, she got me. She got a guani, she got me mento. Mezi smuni ne leke do.
We will wabu.
We will
She got a guani, she got me mento. Si mezi sita funi ni peleke dento. Take it down, reduce the tempo. Wine is slow to the instrumento.
Vile kame pendeza, pendeza. Tena kanavyo weza kucheza. Jichola kukonyeza, konyeza. Nyuma mkia feza wakweza.
Nisha waka waka, nyaka nyaka. Ways over you, uke gata gata. Unipa nikitaka, tiki taka. Mkomboti wa Yvonne, chaka chaka. Back it up,
mwaga.
Take it up,
mwaga.
Show me how you want it, my baby.
Uno fani chap chap.
Baby girl, wine for daddy. Ndaga kokora buri kabadi. All eyes on you. Togana tucheze paka kesho. Yo warm to your tikolo cha aidada. Kuchikiri ndaze koli kawaida. Nenda kuzimba kachiyumba cha spidada. Katikiri da open legs wider. Zina shakusha kusoka al-Qaida. Aida, holy kawaida. Kawaida da zina na kawaida. Baby kawaida da zina na kawaida. Zina bend over, itina ndova. Obuzibu tayatu buli de wajaba. Uyo mumulabe, tali nambarabe. Ngeri joka kankanye mulete dawarabe. Siku jubisa, abi nyumisa. Obuzina waya zinya utukubisa.
Back it up,
mwabe.
Take it out,
mwabe.
Show me how you want it, my baby.
Mwabe.
Uno feni chap chap.
Mwabe. Baby girl, wine for daddy. Ndaka kokora buri kabadi. All eyes on you. Togana tucheze paka kesho.
Bailando, wine it commando. You know one by one makes a bundle. Azina bulunji mo high heels ne sando. Olusa tabu kana bukanga kawundo.
Vile kame pendeza pendeza. Tena kana vyo weza kucheza. Leno mu disco ni na kukesa. Sichira gira ontesa vutesa.
Girl, you make my heart red, oh. Anytime you know they close to me.
Yeah, yeah, yeah.
What's up, boy?
Baby, girl, you find yourself.
Your man's a DJ, Matiani.
Baby, girl.
That you make my day red, oh. Anytime you know they close to me. Yeah, yeah, yeah. Baby, get now you I want, oh. Baby, shame me you want, oh. Make with the one plus one or two. Yeah, yeah, yeah.
1 liter, oh, say 1 liter. 1 liter, oh, say 1 yacha. 1 liter, oh, say 1 liter.
If you only you be my desire, oh.
So MC Engineer alongside Nani. My DJ, DJ Matiangi.
Is it true? Umenichagua mimi. Unafununu. Unamuo yule. Let me play the guitar. Tubanjuke. Tuzunguke mita. Tuwalike. Harusi tafana wabambike wale. Isukuti love like my own day. No stress baby usikunde. Forever love ni kupende. Chindi na juu pia upande. Isiwa skandoski wilipoze. Roi na kumanjo ni kupoze. Tupendane ujanani pia uze. Oh my love I surrender. Pass up to you me I render. Eka muziki rumba na benga. Chini kwa chini situta kwenda. Tuvume kajuks na Vanessa. Kwenye media together tunatesa. Two, five, four, sindo kusema. Let me love you the African way. Let me love you like an African lady. Nikuite papa, nanita mama. Nikuite papa, nanita mama. The African way. Nikuite papa, nanita mama. Nikuite papa, nanita mama. The African way. Hizi kukuruka kara
zoni ni sauce.
Achana na wale wagombi
wanuleta siyasa.
Niambia, nichangia. Kama ni nyimbo ni kuimbia. Pesa lita loma kazi ya bolingo. Isi wa skandonski wilipoze. Roi na kumanjo ni kupoze. Tupendane ujanani pia uzeni. Tuvume kajuks na Vanessa. Kwenye media tukena tunatesa. Tufai fosi no kusama we. Africano.
ipo itakuja, ya lali nile kwa jasho. Ipo siku na mune, silali bado naso. Na mini ipo itakuja, ya lali nile kwa jasho. Kulala visa vioja,
ya tapita.
Mlokutwa mara moja,
ya tapita.
Ando tunajikongoja,
ya tapita.
Usijihisi umerogwa,
nilijaribu mara kwanza wakaniambia sitaweza, nikajaribu mara pili wengo kasema nacheza, mara ya tatu marafiki wakanzeveza, mara nne hata kabla kuanza nikateleza, mara tano nikafeli wakanibeza, wengo kaniambia siwezi faulu bila ya fedha, mara sita nikasita nikasikia sauti kinita kwamba maisha ni vita, je unaweza, mara saba mambo yalijiongeza, kila ninapambuka nainuka najisogeza, napopata kidogo na kiwekeza, maisha chuo kikuu wapaswa kujiendeleza, mara nane I'm the man of a raise up, king down the jungle always keeping my head up, usikate tamaa,
ongeza juhudi tupambana,
sitting on the top of the world,
usiku na muda, silali bado naso, kama ipo itakuja, ya lali nile kwa jasho, ipo siku na muda, silali bado naso, na mini ipo itakuja, ya lali nile kwa jasho, kulala visa vioja,
haiwezekani, lisha lioga janaba, nikajisafisha. Omarazi yangu yamepata muguzi, Mola wangu amenivusha viuzi, pole mwenzangu unokesha kwa waganguzi, nishapata wangu anojua nogesha chuzi, na ananipa mapenzi na kunijali dia, ya nyuma ni ya sahau, na anamaliza tenzi kutwa kunisifia kwa methali na nahau, kwengine nitake nini,
nangangania
o mimi,
nangangania
sitaki madanga wa mjini.
Nangangania
mimi,
nangangania
atake cha mfunguni,
sawa sawa,
pingiliza sakafuni,
sawa sawa,
michezo ya kusaka kumuni,
sawa sawa,
tomna jeli katuni,
sawa sawa,
sawa.
DJ Matiangi, ya don't know se
Matiangi.
E Mungu Baba simamisha duniani shuke. Mara kufuru nimejoka mapenzi yache. Baba rakanga mama nadanga, angaika kuzichanga. Sina kiwanja, sina kitanda uongo. Mimi ni simba, yeye ni yanga. Yani vipweka na vimwanga. E Mungu Baba ninakuomba nisaidie. Mi paka na shanga au kachoka daga, mana fipweka weka vimezidi. Oh, kiputumuka osa shibe shake ukanja, kila siku visa visa virazidi. Maji njo joni nawe mikono, benzi la sikitiko mwala lifike kikomo. Nani komoa,
anani komoa,
nada isitie,
anani komoa.
Oh baby, anani komoa,
anani komoa.
Oh nimechoka sitaki yeye, yeah, yeah.
Anani komoa,
yeah. Anani dharau, ananiacha hoi
hoi,
anajisahau, ananiona toi
hoi.
Mwenzenu mateso dele ninapata shida, upenda napenda ila napoteza muda,
muda, muda, eh. Ah, eh.
Ah, mi paka na shanga au kachoka daga, mana fipweka weka vimezidi. Oh, kiputumuka osa shibe shake ukanja, kila siku visa visa virazidi. Maji njo joni nawe mikono, benzi la sikitiko wala lifike kikomo.
Lina sunta, eh. Yani bo 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 bo, kana niko shaga ro o o o. Yani nasimama de 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 de, kaki tingi shabo wo 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 wo. Baby girl, dance for me one time.
Yeah, man, so DJ Matiani.
Dance for me one time. Dance for me one time. Dance for me one time. Dance for me one time.
Yeah, man, so DJ Matiani.
Baby girl, dance for me one time. Ni unopeni kunata. Tena jifunge na ngata. Zile za kibao kata. Baby girl, dance for me one time. Ni unopeni kunata. Tena jifunge na ngata. La 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 la. Katika, 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 katika.
Yani katoto kambi kako ndingingi, kamekazika ningingingi, nyuma mbwi kako mbwi mbwi mbwi,
shaka na misifa shangini. Likafizia kitambo, leo kamena sa chambo. Kapakia na mgando, kajegeje karambo. Kafizia kitambo, leo kamena sa chambo. Kafizia kitambo.
Nina midari kaya rumba, kibao kata kinyonga. Mfuko nina mabumba, lungu nichi lina sunta eh. Yani bo 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 bo, kana niko shaga ro o o o. Yani nasimama de 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 de, kakitingisha wo 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 wo. Baby girl dance for me one time, ni unofeni kunata. Tena jifunge na ngata, zile za kibao kata. Katika, 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 katika,
katika, katika, katika, katika, katika, katika, katika, katika, katika, katika, katika, katika, kana misifa shangini. Likafizia kitambo, leo kamena sa chambo. Kapakia na mgando, kajegeje karambo. Kana michezo ngomani sindi mbali zombe. Nami nampakia za buwani muogo ajangombe. Yani kana niko shaga ro o o o. Pagana si mama de 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 de. Kakitingisha wo 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 wo. Bola ona tendea. Yani siwezi kutembea, chechewe na chechewea. Yani hati nalegea.
Katika, 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 katika.
You are in the mix with the Fireproof DJ.
Yeah man, so MC Engineer alongside my DJ, DJ Matiangi. One wish you know I'm Mary.
Shabiranga, basi vimba, tamba, ulo, waki kuchamba. Oh la la la, Chelsea Mangala, Wakanda. Oh la la la, Tukale Sangara, Mwanza. Oh la la la, Nyele Chotara, Kinanda. Oh la la la, Beto Papara, Misamba. Chumbo, 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 kana kwenda na fashe. Chumbo, 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 kana ngozi ya loshe. Chumbo, 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 pechi chumba ni zeble. Chumbo, 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 takapele kaukwe. Macho yako nalewa mie, figo mkali ya nyongo. Pekecha, pekecha, ulindi ulimbombo. Mini wako ningangani kama mbozi na kimondo. Nogesha, nogesha, pekere na kamongo. Ah baby, baby, waza kumtadedi. Izo fuja chumbani betuka binuka. Babedi, babedi. Oh la la la, Chelsea Mangala, Wakanda. Oh la la la, Tukale Sangara, Mwanza. Oh la la la, Nyele Chotara, Kinanda. Oh la la la, to papara, misamba. Chumbo, 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 kana kwenda na fashe. Chumbo,
tunapita. Kama kupata kwa zamu, o zamu yangu itafika. Swezi kana damu, kesho tajanizika. Hila ningependa fahamu, aya mateso lunipa. Tena mwambieni, alo ninyima mimi, ndo kampa yeye. Kupata foreni, nasubiri yangu mimi, ata ichelewe. Oh, 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 sina furaha naigiza, ili mladi, watoto wasijisi vibaya. Huyu mdogo anauliza, itigadi, mama mihama kaya. Chakujibu sina, na baki tu kusema.
Atarudi
mama.
Atarudi.
Anawapenda sana.
Atarudi.
Atawaletea zawadi.
Atarudi. Yeah.
Atarudi mama.
Atarudi.
Atarudi mama.
Atarudi.
Anawapenda sana.
Kukuta ukatua chosi tumeta salamu. Sasa miaka imepita, iweje ukane damu? Kesho minta kuzika, ila ningependa ufahamu mateso baba mpa. Nusu anywe sumu, toka uondoke wewe, yuko mwenyewe tu baba. Hali yake ngumu, dada mgonjwa sana, hata ya panado tuhana. Oh, 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 squeeze shule siendi, namsaidia daddy, na kazi ngumu nafanya. Nachopata naleta, kikizi mahitaji. Tunakusanya kusanya. Dada natufariji kwa maneno akisema. Utarudi, utarudi mama. Utarudi, unatupenda sana. Utarudi, utatuletea zawadi. Utarudi, ona kimya kimetawala. Utarudi, utarudi mama.
Kuna majabu, kinanizonga kizaza. Kila maesabu, inayopiga yanakata. Naisi mababu, mizimu yao imechachama. Au sina tawabu, Mola nionyeshe nyota yaja. Kulia nimelia, nikamaliza leso. Nimekosa kipendaro. Mwenye mapenzi atoke, anitete. Joto pepe, anipepe. Niwe mtoto tete, otete. Anideke, deke, deke. Niniepuke gundu, gundu. Penzi linanichachia gundu, gundu. Nuksi imenishukia gundu, gundu.
DJ Matiani,
one wish, one merry Christmas.
I'ma see.
gani kaniva asona jema kwangu inaemtaka simpati vioja tunakara yani vangu vangu mie yeah nice na la la na buni najisonya sonya pendi sasa bila uni imaronya ronya nichapangwa kwa makuti nikabonywa bonywa licha yangu fundi nikapokonywa minata kwenye mapenzi atoke anitete joto pepe anipepe niwe mtoto tete uwe tete anideke neke neke niniepuke gundu
gundu
benzi nina nichachia gundu
gundu
nuksi ime nichukia gundu
gundu
benzi chachia gundu
gundu
nuksi ime nichukia gundu
umebaka zina DJ Matiangi
ayo Liza
Sokeze, leta msambwanda, nikazie nganganga. Hana nivuta ghetto, kapige bunduki, hey bunduki. Ila nogopa centro, michezo ya mbaruti, ambaruti.
Nyege, nyege, wetu mwanza nyege. Nyege, nyege, nishushe mwanza nyege. Nyege, nyege, wetu mwanza nyege. Nyege, nyege, nishushe mwanza nyege.
Tangi kama mchaluo Shepia Mombasa Shepia Mombasa Apendagi mpasuo Ata kishida basata
Tepe tepe Toto kama supu teke teke
Komboro
Kwa makeke Nitefali pupa watemeke
Dombolo
Shaku shaku ya masai
Oh masai
Kama na chuma papai
Oh papai
Funika, funua Bandika, bandua Anika, anua Kanipa, chukua
Nyege, nyege Wetu mwanza nyege Nyege, nyege Nishushe mwanza nyege Nyege, nyege Wetu mwanza nyege Nyege, nyege Nishushe mwanza nyege
Oya pite kalike te te Katoto akasheke te Kwenye bilingi te te Ufunja gana kete
Osa iweke Aiweke iweke Aiweke Pitishe kwa jini Aiweke iweke Miuno ya kazi kazini Aiweke iweke Aiweke Ile ndindindi Aiweke iweke Aiweke
Moja shakiti bobo
Aiweke iweke Aiweke
Wende shaku kidogo
Aiweke iweke Aiweke
chuma magimbi.
Aiweke weke, aiweke.
Fireproof DJs are the best out of Nairobi to the world.
Anashepu buffalo mwendo kama kanyagi chini, hakanyagi chini. Chonjo kangaro kafungash dabo kibini, dabo kibini. Anagula bia kifuwa ni dodo, kipotabo daina nyange. Akitembea
neme neme,
yani kama
mzeme,
mambo yote pambe. Oh God, usiogope oh God. Oh God,
inama inama. Oh God, usiogope oh God. Oh God, niwe, niwe, niwe mama, niwe.
Kiuno sakati, nizame topeni,
nisafishe di mwi mwi.
Toto prakati, kiuno shangacheni,
kishundu mwi mwi mwi.
Cheza ni kwonge veros,
ah veros.
Shaku shaku shogoros,
shogoros.
Uganda Maria Rosa,
ah Rosa.
Lagos dance makos,
fireproof DJs are the best.
Eh, oh God, usiogope oh God. Oh God,
inama inama. Oh God, usiogope oh God. Oh God, fanya
mnatutama. Is na DJ Matiangi.
Niwe, niwe, niwe mama, niwe. Niwe, niwe, niwe mama, niwe. Niwe, niwe, niwe mama, niwe. Niwe, niwe, niwe mama, niwe.
Kana binu wa binu, kana binu wa mugongo. Kana binu wa binu, kana binu wa mugongo. Kana binu wa binu, kana binu wa mugongo. Kana binu wa binu, kana binu wa mugongo.
Sasa, nika
moyo.
I won't console your love.
looking nice, oh. All my people gotta go now. From Relay to Songo now. If you happy and you know now. Conco, conco, below now. Shaku, 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 shaku 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 now. Shaku. Shaku 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 now, shaku. Shaku 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 now, shaku. Shaku 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 now.
DJ Prince, Seaside's finest DJ.
You're now rocking with the fireproof DJs. Big up yourself as you listen to them, mix them. Fireproof DJs are the best out of Nairobi to the world.
DJ Matiani, you don't know say. DJ Matiani, you don't know say. DJ Matiani, you don't know say.